de neddo noddi habaruji di wawi hebude
tout ce qui est
ir habaru fu mo wawi nafude misali demo no wawi jamude to heba ir awdiri noydu dum wawi durwididde ir kode e kulle bonnoje awdiri de bangi der no kuje mabbe duro kandu fa hande no wawi jamude no wada ko heba na subo gal haldi watta der dabaji mo o mo wawi jamude noy iri nyawgom saurorti nano wade ko dabaga enden hisine nyawgu neddo no wawi noddude lambo o jamadu no turkoro dabam yamude to yaha sonna dabaga enden heba riba do lamba oni neddo no wawi noddude jama no wonjitira kulle mu wada goddum fadde amin singude sigila o enden ni min kisake kulle fu bawde nafude remobe e durobe min joddini dum min jehi der ci'e region ngiji tati di enden yamode remobe e durobe ko buri sulude dum en ko be kaja e ballire do majju ko watta be kebadu ko yirna der golle mabbe min jami kaden no dum tokkira gam wallirde be tawe be torraki dum fu do mum min tuugi min joddini sigila noddo lamba o enden
au niveau du centre d'appel
dume durobe e remobe buri jamde
ko buri hewde kollitoje remobe e durobe buri tefude deni noddi lamba amin o enda misali ibe jama noɓe demira rogo a mabɓe noɓe durwida nyawuji manguje noɓe demira maaro der dungu iri ƴamɗe ɗe kamɓe ɓuri waɗude jabaki fuu kimin jabotoɓe du sey to min kolli gomnati e nyeyamɓe fi on enden nden komin jaɓoɓe denne he giɗe amin deni duroɓe e remoɓe no keɓa iri habaruji ɗi enden law e nder wakkati moɓe kaja miɗen miila ko ɗum walliranɓe ɓe gaɗa ɓurna mabɓe nder koyirna la kadu minen e pelle baldiroje amin goni no tittinkino joddinande himbe be enda gam e nafu
les éleveurs afin qu'ils utilisent cela